mubula mubwange luimba munda yo mutima gwange kwelutandiko kuimba luti bula mubwange le bukakana luimba rwa mukwano mwana wange na yo mukwano kulyo guonya aluimba uliaimba atoba ye muimbi wa bayimbi bona simula manga konga yebasi zene wenne bakaba ulira ye mukumi wo bula mubwange era ye wa utanga watika abera mu ngendo zange ne mu mirimu eyo gye nkola anungamye ebbanga lyonna wabula ye musumba wange ansiza amafuta ku mutwe nabe kikompe kyange kiyiwa mu maaso g'abalabe bange mbategedde emmeze ennene mu nsi eno omuli okufuba mbwa ndaba nga njaziirana akwata omukono na nyimbira nti tobala kutya tobala kutya mwana wange nakumanya tera kwagala nakutukuza ngensi tenda kulaba sisobola kukuleka tobala kutya mwana wange nakwagala sikuleka jonagendanga naba nawe tobala kutya mwana wange nakumanya tera kwagala nakutukuza ngensi tenda kulaba sisobola kukuleka toba nakutya mwana wange nakwagala sikuleka kyonagendanga naba nawe mukwano ndi wamu nawe abalabe bangi abankyawa watali nsonga balumiza ddala obulamu bwange nakuyange ly'essanyu yaabwe mbambuuza ebibuuzo bingi si lwa kuba nti banoonya kumanya kye banoonya mu nze kulemwa mitima gyabwe gifuna essanyu ndi mulamu lwa mukama yekka yensubuko y'essuubi lyange senga yaleka obulamu bwange nandiwanise mbalabe bangi mukama yamanya amagenda gange era yalina ebyange byonna mazima ye katonda wange kuva munda yammanga nzala sirita kabi mukama waali kasita ye musumba wange akomyawo emmeeme yange setagenga mukama asobola mu nsi eno omuli okufuba wandaba nga njaziirana atwala ku mabbali agamazzi amateefu nanyimbira toba nakutya mwana wange nakumanya tera kwagala nakutukuza ngensi wava mu mikono gyange sisobola kubeera mu ngalo zange toba nakutya mwana wange nakwagala sikuleka nkulaba nagendanga n'abana